Ministry y'ebyenjigiriza eragidde amasomero gonna mu ggwanga okutandika mbagirawo okuyigiriza abaana okuvira ddala mu bibiina ebya wansi oluyimba lw'eggwanga mu nnimi zaabwe ennansi, kiyambeko abaana okutegeera obulungi amakulu agali mu luyimba luno wamu n'okwagala ensi yaabwe. Bino byogeddwa kamishona avunaanyizibwa ku bisomesebwa mu masomero okuva mu ministry y'ebyenjigiriza, Dr. Mugenyi, bw'abadde asisinkanye abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso n'akakasa nti ensonga eno bagenda kugirondoola.
Abaana baffe aba nasare na ekibiina ekisooka okutuuka mu kyokusatu babadde bayimba oluyimba lw'eggwanga mu luzungu ate nga tebategeera ebigambo ebyo. N'olwekyo nsabye bakulu b'amasomero mu ggwanga lyonna si Buganda yokka okulaba nti bayigiriza abaana aba nasare n'ekibiina ekisooka okutuuka mu kyokusatu oluyimba lw'eggwanga mu ndimi zaabwe.